This is your favorite gospel DJ, DJ Labs, the activator.
Siwezi pigana na we, na nyosha mikono juu, basi pigana na Mungu. Siwezi shindana na we, na nyosha mikono juu, basi shindana na Mungu. Oh, shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Basi pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu. Kama vita tapigana, bila ushindi hata nishindia. Yote si mapenzi ya Mungu, bali ni mapenzi ya Kimungu. Ukitamkalana, bila baraka kanitamkia. Yote si mapenzi ya Mungu, bali kwa mapenzi ya Kimungu. Mana uhai wangu mie, nime mkabidhi yeye. Ukitaka kunigusa mie, unataka kungu. Ukinigusa kwa mema, takubariki, takubariki. Ila ukitaka kwa mabaya, usishiriki, mana siyo rahisi. Mana vita yangwe, siya mwili bali ni ya roho. Tena sipigani mimi.
This is your favorite DJ, DJ Lens.
Siwezi pigana na we, na nyosha mikono juu, basi pigana na Mungu. Siwezi shindana na we, na nyosha mikono juu, basi shindana na Mungu. Oh, shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Basi pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Oh, shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Basi pigana na Mungu. Sijua yako imeenda. Ukiwapigana na mimi ni kuwajie Mungu. Basijua yako imeenda. Aliyeniita ni Mungu mwenyewe. Mbona nipigane vita? Aliyeniita ni Mungu mwenyewe. Mbona nipigane vita? Mana vita vyangu si vya mwili bali ni vya roho. And I don't fight for myself. Anayenipigania Mwokozi. You give up us. Anayepigana si siwezi shindana na we, na nyosha mikono juu, basi shindana na Mungu. Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Basi pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
This is your favorite DJ, DJ Lens.
Katika safari yangu utanifikisha. Siongoze nyayo za miguu yangu. Shughulika na watesi wangu. Mana wewe ndo nuru ya maisha yangu. Na kila ulichokiahidi kitakuwa changu.
If I got a wish, one day you'll be superstar. Superstar. If a God bless us, utashimika kwa mta. Mtangulize Mungu hata kushangaza.
Is your favorite DJ, DJ Lens.
Nianza po siku yangu, minaanza na wewe Mungu, ifanyapo jambo langu. Nipata po shida zangu, na kuweka mbele baba, oh baba, baba ya. Hapo mwanzo nilifeli, kwa kuwa siku anza na we. Hapo mwanzo nilishindwa, kwa kuwa siku kufuata. Ila leo, leo, naanza na wewe Mungu. Ila leo, leo, na kufuata.
Baki na mwenyezi, kuna jua kuna mwezi, na kupangua hatuwezi. Asante baba kwa mkate na kikombe, licho baki acha mimi nikuombe. Abinadamu umetumba na unyonge, nikikosea nomba Mungu unione tena. Nasiogopi mtu, na muogopa Mungu tu. Nasijali lolote, na muogopa Mungu tu. Nasiogopi kitu, na muogopa Mungu tu. Nasijali lolote, na muogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha, staki matatizo, staki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha, staki matatizo, staki matatizo. Story, niko hoi, sipo ni tena. Waka hapa sitoboi, sitoboi, sitoboi tena. Si walisema yatopita, leo Mungu kawanyamazisha. Wakapanga paka vita, katikati yao nikapita. Nasiogopi mtu, namuogopa Mungu tu. Nasijali lolote, namuogopa Mungu tu. Nasiogopi kitu, namuogopa Mungu tu. Nasijali lolote, namuogopa Mungu tu.
This is your favorite gospel DJ, DJ Loves, the Activator.
I can't go save me. Oh Lord, I know you're there for me. I know you're there for me. Cause I know you're there for me. Oh Lord, I know you're there for me. 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 You're there for me, you're there for me. I believe in you, my faith is strong in you. What would I do without you? I cannot move. Everything I depend on you, all my life I give it to you. Take control, take it
you're there for me. Oluwa, I know you're there for me. Yasae, I know you're there for me. Oh Lord, I know you're there for me. You're there for me.
You're there for me.
This is your favorite DJ, DJ Lens.
Machozi yangu liputa, zile enzi nilipolia. Yule yule alefuliwa mavazi, akatemewa na mate. Yule yule alepigwa mijeledi, ndo Yesu wangu. Yule yule alefuliwa mavazi, akatemewa na mate. Yule yule alepigwa mijeledi, ndo Yesu wangu. Basi shukurani zangu, nikonitoa ni mbali sana.
Shukurani zangu sikurudie.
Amengine siwezi sema ye.
Shukurani zangu sikurudie.
Acha ni nyamaze mana upendo wako umenisi.
Shukurani zangu sikurudie.
This is your favorite gospel DJ, DJ Loves, the Activator.
Kati yoni umbe vyote, hakuna wakufananishwa na wewe. Jehova wanipa nguvu wakati niye mnyonge. Usiaibisha na kutazamia Jehova. Macho yangu yako kwako, katu sitogopa kamwe.
Yule yule alivuliwa mavazi, akatemewa na mate.
Yule yule alipigwa mijeledi, ndo Yesu wangu.
Favorite gospel DJ, DJ Loves, the Activator.
Nafurahia mateso yangu, nafurahia majaribu. ne bongo kando vyanzi vono bongo guli nyanga oli na simu masiro na makongo papa nyala vyote kule kheranga kosi take full control.
Vya kunyamaza siri zako sandali na mambo yako ya kutangaza na kono unavyopunguka kwa beshte zako takuumiza ukikunua wale unaoamini ndo wanaeneza funga mdomo fyata mdomo funga mdomo fyata mdomo ukipatana pararaba naropo kwa kila kitu pararam pam pam no mana una mangana ngangana vitu smo kwa mato kikasa na kasa nai mkipo tena pararam pam pam unaropo kwa kila kitu pararam pam pam no mana una mangana ngangana kasa na kasa nai ewa na funga mudomo fiata mudomo nasema funga mudomo fiata mudomo. Nilimwomba Mungu aondoe adui zangu akaondoa rafiki zangu mimi sikujua nilodhani rafiki zangu kumbe ndio adui zangu walichukizwa na mafanikio yangu wakafurahishwa na matatizo yangu na wakayatangaza madhaifu yangu niliyoamini ni wandani wangu sasa nafunga mdomo.
This is your favorite gospel DJ.
Baba!
DJ Loves, the activator.
Alimwambia Simoni, cheka mpaka kilindini. Kashusha nyavu zenu, Yesu alipokwisha kunena. Alimwambia Simoni, cheka mpaka kilindini. Kashusha nyavu zenu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Lakini kwa neno lako, nashusha nyavu. Nashusha nyavu. Shika tena hata vita inijie wana utanipigania watesi wajipange wana utapigana nao. Hey, nimetoa mwenzenu nimetoa nimetoa na mafuta nikapewa nikapanda na mbegu nikapanda nikapanda ila mvua ikunyesha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Lakini kwa neno lako, nashusha nyavu. Nashusha nyavu. Nashusha nyavu.
This is your favorite DJ, DJ Lips.
Siku moja nilikuwa na shida fulani, nikaona niombe usaidizi kwa bosi fulani, rafiki yangu. Tumejuana na ye kwa muda mrefu. Simu yake ilikuwa iko mteja, kwa hivyo nikaenda kwa ofisi yake. Nikaambiwa nitoe kitambulisho na nikaangaliwa kama niko na bomu. Ayaya, wakaniuliza kama nina appointment. Nikasema sina, huyo ni rafiki yangu. Wakasema no, huwezi ona bosi. Nirazima, nirazima uwe na appointment.
Asante baba, I like your office. Hakuna appointment na itaji. Asante baba, I like your office. Hakuna appointment na itaji. Any day, any time, any time, anywhere I go.
Sekretari pia hakunaga, hakunaga tayari, hati lazima tupange. Any day, any time is a meeting time. Kwa hivyo nikiwa na shida siwezi goja nipate appointment. Kwa hivyo nikiwa na shida siwezi ngoja niwe na appointment.
Asante baba, I like your office. Hakuna appointment naitaji. Asante baba, I like your office. Hakuna
is your favorite gospel DJ, DJ Loves, the Activator.
Usizunguke chinie, ukiuliza watu wanasema nini. Usizunguke chinie, ukiuliza watu wanasema nini. Panda juju, ulize Mungu anasema nini. Panda juju, ulize Mungu anasema nini juu yako. Usizunguke chinie, ukiuliza watu wanasema nini. Usizunguke zunguke chinie, ukiuliza watu wanasema nini. Panda juju, ulize Mungu anasema nini. Panda juju, ulize Mungu anasema nini juu yako.
Panda juu, nilizunguka chini. Chini nilishushwa moyo, nikadharauliwa. Lakini nilipoinua macho yangu yoyoyo, nikagundua siri ya kupanda juu. Mungu akaniambia mimi ni wa maana. Mungu akaniambia mimi na yaweza yote kwa Kristo anitiaye nguvu. Hata nawe usife moyo, siri siyo pesa, siri si mambo mengine. Siri ni kupanda juu. Usizunguke.
Usizunguke chini ye, ukiuliza watu wanasema nini.
Kaka dada,
usizunguke chini ye, ukiuliza watu wanasema nini.
Panda juu.
panda juu,
panda juu.
Ulize Mungu anasema,
ulize mumbaji wako juu yako,
panda juu, ulize Mungu anasema nini juu yako.
Wana wa Israeli walitazama nyoka ya shaba, ilikuwa juu si chini.
Usizunguke chini ye, ukiuliza watu wanasema.
Usiulize wa chini,
usizunguke chini ye, ukiuliza watu wanasema.
Panda juu,
panda juu, ulize Mungu anasema,
ulize Mungu anasema nini ye.
Panda juu,
panda.
This is your favorite DJ, DJ Lebs.
Hawaite wote wambie wa usiwache hata mmoja, waumini wote waje. Tukusanyike, tumuite Yesu kwa jina lake. Jina lenye nguvu na uwezo wote. Tukishindwa na mengine tusishindwe kuomba. Na kukiri kuwa we ni Bwana. Tukishindwa na mengine tusishindwe kuomba. Kama bado tumesimama, twende kwa magoti. Kuna vita hatuwezi shinda. Kama bado tumesimama, twende kwa magoti, twende kwa magoti,
twende kwa magoti,
twende kwa magoti,
twende kwa magoti.
Tukiomba vya kiroho bali si kimwili. Naomba unifiche ndani yako, oh, oh, oh. Kwa kufunga na kwa kuomba, mlima gani wewe uwezi ondoa. Imani yangu nimeweka kwako, muweza wa yote. Tukishindwa na mengine tuzishindwe kuomba. Kuomba wewe utatusikia. Kweli kile minajua,
kuna vita hatuwezi shinda. Kama bado tumesimama, twende kwa magoti. Kuna vita hatuwezi shinda. Kama bado tumesimama, twende kwa
is your favorite DJ, DJ Lance.
Umenipusha pakubwa kuyona leo. Kuna watu tulikuwa nao, lakini sasa tupo nao. Kazini kwangu umenipandisha cheo. Fanya kazi wezango wataki niwe na cheo. Marafiko amenitenga, wanafiko amenitega. Nigose wanicheke. Na shukuru uko pale wangu, unanipaga na riziki yangu. Silalamiki nikikosa, na mimi nitapata. Siku yangu tu kanda mwana madui kila upande. Sio rafiki tandugo watakipande. Wakikusaidia mpaka wakutangaze. Baba nionyesha njia, nataka niwashangaze na mimi.
This is your favorite DJ, DJ Lance.
Nataka siishi kwa ndoto yangu. Vitani kali, mishale yote imenyoshwa kwangu. Shida nja, madeni yote yangu. Ilitegemea cha ndugu, sasa imekula kwangu. Kudi mikata na dawa pesa ya pango. Sina kila kitu, sina tanyendo.
Waya mkali jua nagonga kila engo. Ni mkope nani labda nite zipo pengo.
Maneno ya watu mali zipo kwa waganga. Ni mwage damu nizike mtu kwenye mchanga. Ni chenja mbuzi na mejalibu kuwanga. Labda tatoboa
yule rafiki sasa mege ukajui. Ulo mpandisha iti sasa kujui. Penye riviki hapa kosi chuki. Unaye mwamini ndota kuchoma.
Na shukuru uko pale wangu. Unanipaga na riviki yangu.
Silala miki nikikosa. Na mini nitapata. Ipo siku yangu tu.
Na andamwa na madui kila upande. Sio rafiki atanduko watakipande.
Wakikusaidia mpaka wakutangaze. Baba nionyesha njia nataka ni washangaze.
Na kumu sitawai.
Kuja, wale mejikaza na madwedi na matuta. Malisifai kuwa mimi najikuta. Omisi jui badombo na najivuta Kiara inakuja, wale unazunguka na vijana wamesuka. Malisifai kuwa mimi najikuta. Omisi jui badombo na najivuta Naona sista hili. Neema zako baba. Nisha kuangusha zaidi ya mara tosha.
Nisha kosea hapo mwanzo. Ila, ila, ila bado. Neema zako naziona mi kwa macho.
Over and over again.
Nisha kosea hapo mwanzo. Ila, ila, ila bado. Neema zako naziona mi kwa macho.
Over and over again.
Is your favorite DJ, DJ Lebs.
Paulo akasema, nilipokuwa mtoto, nilifanya mambo ya utoto. Lakini nikakua, o nikaamua kuacha hayo. To mimi nashindwa mbona. Naziona mi kwa macho.
Over and over again.
Nisha kosea hapo mwanzo. Ila, ila, ila bado. Neema zako naziona mi kwa macho.
Over and over again.
Bandia nimewa ona na siku dhania. Hata mimi wata nigeukia. Bile goda na ni bless akiwalai. Kumenda nina wakwaza. Bile goda na ni bless akiwalai. Kumenda nina wakwaza. Tara dari 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 tanta. Tan tanta. Tara dari 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 tanta. Tan tanta. Marafiki bandia.
This is your favorite gospel DJ, DJ Loves, the Activator.
Bandia, fagia, marafiki bandia, fagia, familia bandia, fagia, na mapenzi bandia, fagia, bandia, bandia. Kwa biashara, hawa support, lakini pati wote wana report. Kwa majanga, hawana manoti, kwa shirea undio wadosi. Bile koda na nibless akiwa lai Kumbe ndani na wakwaza Bile koda na nibless akiwa lai Kumbe ndani na wakwaza Fagia, marafiki bandia Fagia, familia bandia Fagia, na mapenzi bandia Fagia, bandia, bandia Fagia, marafiki bandia Fagia, familia bandia Fagia, na mapenzi bandia
This is your favorite gospel DJ, DJ Loves, the Activator.
Jua na mwezi zimenimulika sasa Unishike nisizame nisikwame nipotee Sasa ni mwisho wa mwezi sina hata peni acha Nisiibe nisishikwe nisikwame nipotee Nyosha mkono wako wa kulia unipanguze nikilia lia uinuliwe nikididimia Uinuliwe nimedidimia Nyosha mkono wako wakulia Unipanguze nikilia lia Uinuliwe nikididimia Uinuliwe nimedidimia Hey, nitasimama Nitasimama tena Hey, nitasimama Nitasimama tena Hey, nitasimama Nitasimama tena I'm gonna keep you 100 Nime kimia nisijigambe Ndo wewe uonekane Zaidi uonekane I'm gonna keep you 100 Nime kimia nisijigambe Ndo wewe uonekane Zaidi uonekane Nyosha mkono wako wakulia Unipanguze nikilia lia Uinuliwe nikidi
This is your favorite DJ, DJ Lamps.
Ninayo sababu ya kusimama mbele za watu kwa ujasiri. Nisiseme shuhuda zangu bwana wangu jinsi wewe ulivyonisitiri. Na kama ungeniacha nisingeweza ngeliangamia angamia Neema yako nimeweza maana umenisimamia simamia
najitabiria mabaya yote hayana nafasi kwa jina
Kama sio ni dalili Na imani na we Utafanya Yesu
This is your favorite gospel DJ DJ Loves, the Activator
Kama ni mali fedha na dhahabu mimi nitavipata Ambavyo wazazi wangu hawakuvipata nitavipata tu
kuongezeka imani ni yashinde majaribu nitafanikiwa Ushi utakatifu nione mbingu nitafanikiwa Najua hali ngumu sina kikomo siza kudumu ila neno la Mungu na mipango yake inadumu milele
najitabiria mabaya yote hayana nafasi kwa jina la Yesu ninakiri kupokea ushindi
umo uwezo kinywani mwangu nikitamka natimia sawa sawa na kusudi lako nataka hiyo ni dalili
You got me all day Naka smile, naka cold it Wakufurai always Natume kuma kama maginita Siwezi kwacha no way Napika shangwe na matrumpet
This is your favorite DJ DJ Lens
I see you got me all day Naka smile, naka cold it Wakufurai always Kama maginita Siwezi kwacha no way Napika shangwe na matrambi Nikusifu all day Kiongozi wangu Yesu we mutongoi Naniongoza napotembea Nandani yako kuna raha naji enjoy Hata sina waku compare Yesu kiongozi wangu wewe ndo mutongoi Naniongoza napotembea Nandani yako kuna raha naji enjoy Hata sina waku compare Tabasam, meleza adu ya mini andalia karam Uwaupa, na hananga haram Mapenzi moto moto tele tele mantima You wanna know niko side, gani niko side hii Yesu kitambulisho yangu yendo ID Na kwa maisha yangu ye yetu wanani faidi Nimeweka kando vitu wazini side Kiongozi wangu Yesu we mutongoi Na niongoza napotembea Na ndani yako kuna raha naji enjoy Na waku kompea Yesu kiongozi wangu wewe ndo mutongoi Na niongoza napotembea Na ndani yako kuna raha laji enjoy Hata sina waku kompea
Baba, nimechoka sana Unipataga kama nimekata Napenda ujue Napenda ujue Napenda ujue Asilimia Mia kwa mia minategemea Only you Nema upendo wako Umefanya niwe Jesse nilivyo Natama
Napendwa na we, naringa.
natenda mapenzi yako. Ninachofiaga nisije kusaridi ufalme. Neema na upendo wako umefanya niwe jinsi nilivyo. Natamani get daily we unitangulie nifike kwako.
Hari magari bila wewe kila kitu ni bure. Nijulikane mtaani toka Nairobi hadi Pwani. Bila wewe kila kitu ni bure. Wewe na mimi tuwe kitu kimoja.
kwa wengine. Niwe baraka kwa watu. Nisiwe sababu yeyote kuanguka. Nisiwe sababu yeyote kulia. Naomba niwe baraka kwa wengine.
Naomba
niwe baraka kwa watu.
Nisiwe sababu.
Nisiwe sababu yeyote kuanguka.
Wala
nisiwe sababu yeyote kulia.
Vipofu, niwe mikono kwa wasionayo, niwe miguu kwa viwete. Bwana nifanye baraka, Bwana unifanye msaada kwao. Washukuru Mungu walikutana nami.
Sababu yeyote kuanguka.
Sitaki niwe sababu.
Niwe sababu yeyote kulia.
Oh Bwana, yeyote nitakaye kutana naye, niwe wa dhamana kwenye hatima yake. Nafasi yangu kwenye maisha yake iandike kwenye jiwe. Nitaomba msamaha hata wakati ni mimi nimekosewa, ikiwa hiyo itanifanya wa baraka kwake, na ili jina lako kwenye nyumba za wanaolia. Sio sherehe tu, nipatikane wanaponihitaji, niwe wa kutegemewa. Sio kila mara excuse, excuse me, sitapatikana tena kila mara excuse, excuse me. Nimeshikana niwe baraka wakati wangali hai, wamuone Mungu kupitia kwa wanapoweza kuona matendo yangu kwao. E Baba, hata wakilia walie machozi ya furaha. Kwani
naomba niwe baraka kwa wengine.
Baraka Bwana,
niwe baraka kwa watu.
Jina langu niwe baraka,
sababu yeyote kuanguka.
Sitaki niwe sababu.
Nisiwe sababu yeyote.
Shukuru
naomba niwe baraka,
alikutana nami.
Niwe baraka watu,
niwe baraka.
Ladies and gentlemen, I'm ready now, jump in.
Niwe baraka,
Jesus,
rock my
head.
She said, everybody have this one man, hey, who always inspired them.
This is your favorite DJ, DJ Lens.
Some of them I wanna make it big like Obama. Some of them I wanna be bad man like Osama.
Some of them a wild bus, a DJ Bama. Some of them I wanna be like Mtoto wa Mama.
Hey, this one man, his stories and them action inspire me so much. This one man, his name is Jesus. Jesus I'm a role model. Jesus I'm a role model. Jesus I'm a role model. Chenye nafanya yendo real model. Jesus I'm a role model. Jesus I'm a role model. Jesus I'm a role model. Chenye nafanya yendo real model.
Mama kasema nisome nikuedoka. I'm a pilot, make sure geto ametoka. Check it, but after kuokoka she was like, kwani kijana wangu umerogwa.
I said, mama don't wanna be a doctor anymore. All I wanna do is to know Jesus more and more. Me, nataka kufanana na Yesu. Kwake nimekupa nini shasema yes. And I've never regret that. And I will never regret. Yeah, yeah. Instead I feel great. I have the best role model in the world. Jesus, I'm a role model.
Role model.
role model. Jesus a mi role model. Chenye nafanya yendo real model. Jesus a mi role model. Jesus a mi role model. Jesus a mi role model.
Nilikotoka ni wewewe. Ah, ni wewewewe.
Upitia message.
Hi, yeah, yeah.
This is your favorite DJ, DJ Lamps. Is your favorite DJ, DJ Lamps.
Sita choka, nita kwa mana we. Ukisonga mina songa na we na nikidunda. Nita dunda na we. Koma tatizo mina bunda na we. My daddy, nalelio, nalelio, naleli. My daddy, nalelio, nalelio, naleli. Onana, onana. Onana tambira, tambira Jehovah. Onana, onana, onana tambira, tambira Jehovah. Onana, onana, onana tambira, tambira Jehovah. Onana, onana, onana tambira.
Alikuwa kwangu mwema, mwema. Nilipofika ndiye tu, najua ni neema, neema. Na sio nguvu zangu tu, na kumbe kuna Mungu. Mbinguni anajibu maombi. Kumbe kuna Mungu mbinguni anafuta machozi. Neema yake
imenichosha,
ni mkono wake
umenibeba.
Neema yake
imenichosha,
na mkono wake
umenibeba.
Akisema atakubariki, hakuna wa kupinga. Atakubariki tu. Akisema atakuinua, hakuna wa kupinga. Atakuinua. Kimewaramba, vita si yangu,
Favorite Gospel DJ, DJ Loves, the Activator.
Po kitambo ae yalivyo lemea mambo ningekuwa sipo kitambo. Yesu menihurumia ningekuwa sipo kitambo ae hii dunia imejawa mambo ningekuwa sipo kitambo ila umenizungukia. Unavyonipenda, 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 unavyonipenda. Lakini upendo wako Yesu umeshinda dhambi nguvu. Mimi ni nani? Umenipenda kwa nini? Baraka zako siamini, zimenifuata mimi. Ingekuwa wewe ni binadamu na madhaifu yangu singekuwa mtu leo. Unavyonipenda, ingekuwa wewe ni binadamu na madhaifu singekuwa mtu leo.
Unavyonipenda
Yesu wangu wewe,
unavyonipenda,
unavyonipenda, unavyonipenda, unavyonipenda.
Paulo
is your favorite DJ, DJ Lamps.
Papa, is your favorite gospel DJ, DJ Lamps, the Activator.
Nikuimbie Bwana, mfalme wa mbinguni, nimbe na zaburi. Nikuimbie Baba, nimbe na zaburi. Giza, katikati nilikatiza, wakafunja mayaibisa, ili kunikwamisha. Baba kanifanya nuru, sina minyororo ni konguru. Walinisiba, Bwana umenitakatisha. Na kwenye safina yako, nitakata siti ya mbele. Na mimi ni VIP Baba, mana nimekutipa. Nikuimbie Bwana, mfalme wa mbinguni, milima ya Sayuni, Bwana nitetee. Nikuimbie Bwana, mfalme wa mbinguni, milima ya Sayuni, Bwana nitetee.
This is your favorite DJ, DJ Lens.
Pray, please Lord teach me, teach me. Oh Lord, I want your soul, but if I don't know where to sow, please Lord show me. Oh yeah.
Asa nikifa moyo leo, na kumbe kesho ndo ulipanga, kunibariki itakuwaje. Ate, nikikata tamaa leo, na kumbe kesho ndo ulipanga, kuniinua itakuwaje.
kazini kazana kwa imani na ngoja ipo siku itafika.
Nilipofikia mwisho ukanishika mkono.
sijuti kukupenda ninapokuti wanipenda wala sijuti kukupenda ninapokuti wanipenda wewe ni baba mwema wewe ni dadi wewe ni baba mwema wewe ni dadi unanipenda sana wewe ni dadi wewe ni baba mwema wewe ni dadi
Baby, let's find a fire. Thank God them days I'm in paki kuwa juu. Merciful, wonderful, great God, you're good. Nani wakulinganisha nawe? Who has the final say? That's you.
Niliombea mchumba yeye akanipa mbo. Niko na mjunga naitwa mama wambo. Sifa si zangu so staki ni wabo. Ukinipa sifa mimi nakwambia no. Nakuuliza jabidi yako ni Yesu ama ulitia bidi.
Nambianga taki na didi ni Yesu. Hapo kwa sifa misi na budi. For example, nani angejua neza share verse na size 8. Yani naimba na naimba imba.
Sifa zote tunampatia.
This is your favorite gospel DJ. DJ Loves, the activator.
Yesu naniwazia mema. Ni furaha kujua. Yesu nanipangia mema. Yesu naniwazia mema. Ni furaha kujua. Yesu nanipangia mema. Unaniwazia mema. Unanipangia mema. Unaniwazia mema. Unanipangia
mema.
This is your favorite DJ, DJ Lens.
Come on, let's just dance, let's dance, let's dance. Come on.
Nai
mipango yao yote ni bure. Wawe na veo kama farao na tupakule. Kelele zao, fitina zao, zote ni bure. Mawazo yao, akili zao, asifananishwi na zake. Tunaweza kabisa kupitia shida, tukaonekana tusio na faida. Hata kama mwili ni wenye udhaifu, tukipigwa vita asubuhi, mchana, jioni. Tumenunuliwa kweli, sio uongo,
bado tutatoboa.
Hata kama tutembelei magari farasi,
bado tutatoboa.
Tumepewa heshima tunazo mbinguni,
bado tutatoboa.
Hata tukipitishwa mapito tutashinda.
Machozi sasa amesikia, umeimarishwa tangu sasa. Thamani yako ameipandisha mara saba, na kiu yako imeisha katwa. Usiangaike na nani anasema, watatawanyika kwa njia saba. Na yako mamlaka kwenye kunena kwako. Tunaweza kabisa kupitia shida, tukaonekana tusio na faida. Utabiri wa watu haubadiliki.
DJ Lips, the activator.
Ahadi za Mungu si deni, ashule kukutimizia. Uwe unaona
uoni. This is your favorite DJ, DJ Lips.
Akiza Mungu si deni, ashume kukutimizia. Uwe unaona uoni. Mambo mengi Mungu anafanya behind the scene, kukupigania ili kukupa wewe ushindi. Mambo mengi Mungu anafanya behind the scene, kukupigania ili kukupa wewe ushindi. Ungali bado unapumua, usitoke kumuita yeye hata sikia. Ungali bado unapumua, usitoke kumuita yeye hata sikia. Usitoke, usitoke,
usitoke,
usitoke,
usitoke,
usitoke, usitoke. Mungu yupo behind the scene. Usitoke, usitoke,
usitoke,
usitoke, usitoke, usitoke. Mungu yupo behind the scenes. Mungu sikiziwi, akose kukusikia. Endelea kwa maombi. Hey, mkono wake sio mfupi, akose kukufikia. Muamini rohoni. Ah, behind the scenes anapanga yo victory. Behind the scenes anapigana na enemy. Hey, behind the scenes anapanga yo victory. Behind the scenes anapigana na enemy. Kumuita yeye anasikia. Ungali bado unapumua, usichoke kumuita yeye anasikia.
Usichoke, usichoke,
usichoke,
usichoke,
usichoke, usichoke. Mungu yupo
behind the scene. Usichoke, 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 usichoke. Mungu yupo behind the scene.
This is your favorite DJ, DJ Lebs.
Yote yaliisha pale, msalabani yaliisha pale. Oh,
Hater.
Nipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusukwa sukwa hata kumwagika.
Nani apinge alichosema Mungu? Nani alaani alichobariki Mungu? Hakuna awezaye kuzuia alichotenda Mungu.
Na kama kuna pando lopando na movu,
na mua
pando la movu
mila andu
kwa hila,
nafuta
andiko la hila.
Kama
kuna pando lopando na movu,
na ngoa
pando la movu
mila andiko,
andiko kwa hila,
nafuta
andiko la hila.
Mime
andikwa nitakuwa kichwa simkia,
wa kwanza si wa mwisho.
Bwana atanibariki
kwa kadri ya utajiri wake,
kwa kipimo cha kuja
kusukwa sukwa hata kumwagika.
Atanipa mai yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusukwa sukwa hata kumwagika.
Bwana atanibariki
kwa kadri ya utajiri wake,
kwa kipimo cha kuja kusukwa sukwa hata kumwagika.
If you wanna know, check out my story, my life. Sitabulous shuki leo, alichotenda in my life. Kurabisha siki leo, tiza my story, my life. Mteni pesa, mteni kende, akumaga. Mbaka nimemona nina, ya ni mama, akipata tabu sana. Eh, eh, piti piti life, in that life, yote wani dada. Never make it pity pity life in that life. You tell me that never make it. My shy on booty funzi, me and her as a defunze. My shy on booty funzi, ah eh eh. My shy on booty funzi, me and her as a defunze. My shy on booty funzi. The other day, mama ngu walikuwa anafaiti, ufukara kukaliki. Maisha kama safari, safari yangu ndefu. Anayetua tutalali, amenipusha mengi tu. Maisha kama safari, safari yangu ndefu. Anayetua tutalali, amenipusha mengi tu. Pretty life, in that life, yote walida. Never make it pity pity life in that life. You tell me that never make it.
You tell me
my shy am butifunzi. Me na rasa difunzi. My shy am butifunzi. Ah eh eh. My shy am butifunzi. Me na rasa difunzi. My shy am butifunzi.
This is your favorite DJ, DJ Lebs.
Tamani ya dunia mengi, nilikuwa nimepotea.
usishindwe na chochote. Mema gani yo
This is your favorite DJ, DJ Lamps.
Shindwe na chochote Nema ganiyo Inayobadilisha watu Kuwatoa matopeni Kuwaketisha na wakuju
Kibali cha Mungu Kilitofanya Esta na Yosefu Kutoka taliwa Majoni pa wanadamu Iyo 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 nima Na kibali Iyo 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 nima Na kibali Mbele ila yake Mungu wetu affection atunemeshe wengine atatuitaji connection tutusonge mbele ila yake Mungu wetu affection atunemeshe wengine